kulamada siyaasadeed oo lagu lafa guraya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo ismarwaaga doorashada ayaa si weyn looga dareemay xaalad Muqdisho. Kulamada qaarkood ayaa soo gaaray xaalad waqti dambe, waxaana mashquul weyn laga dareemay hoteelada ku yaal Muqdisho, gaar ahaan ku wada siyaasadda lagu lafa guro guryaha ay degan yihiin madaxweynaha musharaxiinta iyo guriga guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal. Madaxweynaha musharaxiinta ayaa guriga Muqdisho ka degan yahay guddoomiyaha golaha shacabka xaalad waqti dambe ugu tagay. ila ku dhawmada musharaxiinta ee guddoomiyaha golaha shacabka ayaa u sheegay VOA inay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed, gaar ahaan ismarwaaga doorashada iyo mudaxilaadka hadda dowladda Soomaaliya. ila ku dhawmada musharaxiinta ayaa u sheegay VOA in guddoomiye Mursal ay u sheegeen in xaalad waqti dambe ay ku ekeyd mudaxilaadka madaxweyne Maxamed Abdullahi Farmaajo, sidaas darteedna aysan u aqoonsanayn inuu yahay madaxweyne. Madaxweynaha musharaxiinta ayaa kala hadlay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal talada la xiriirta meesha laga aadayo waqtiga idlaada iyo go'aanka doorashada iyo ismarwaaga siyaasadeed. ila ku dhow guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo madaxweynaha musharaxiinta ayaa u sheegay VOA in waxyaabo ay kala hadleen guddoomiyaha golaha aysan la isku afgaran oo kulankoodu ku soo dhammaaday isfaham waa. waxaase waqti dambe xaalad mar kulanka soo ilaaday kadib Muqdisho, war saxaafad ay ka soo saareen madaxweynaha musharaxiinta ay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka, waxayna ugu horreyntii ku dul istaageen in mudaxilaadkii madaxweyne Maxamed Abdullahi Farmaajo uu ku ekaa xaalad saqdii dhexe 8-da bisha Februari, sidaa darteedna 2020-da 8-da Februari waxay ka dambeysan u aqoonsaneen inuu yahay madaxweyne Soomaaliyeed. waxay sheegeen madaxweynaha musharaxiinta inay ku baaqayaan in la sameeyo golo qaran, kuwaasoo xubnaha ka noqonayaan guddoomiyaasha labada aqalka sare ee golaha shacabka, madaxweynaha musharaxiinta iyo qaybaha bulshada. sidoo kale madaxweynaha musharaxiintu waxa ay ku baaqeen deganaansho, waxayna xuseen in muhiim ay tahay in la helo doorasho dalka ka dhacda lana gaarsiiyo, taasoo ay sameynayaan golaha qaran ee la dhisayo, ku baaqeen kuwaasoo iska dhex dooran doona guddoon iyo howlwadeenna hawshaasi qabta. lama oga meesha laga aadi doono wadadan kala goyska, waxaase weli socda wadahadallo ay hormuud ka tahay beesha caalamka, kuwaasay ku doonayaan in dhinacyada siyaasadda ay ka wada hadlaan arrinta doorashada Soomaaliya si looga gaaro go'aan mida loola helo doorasho wada ogola. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.